Mira, chica, gato. Unanifanya niwe happy. Tangu tumekuwa mwili moja, kwa exi wangu siwezi rudi, hata kama kwenda gari moja. Baby, basi njoo Swahilini ujione vihoja. Mganga analalamika apati wateja, amerogwa. Nachanganyikiwa na mapenzi nayoyapata kwako. Sa tushinde njaa kwa nini? Tushakula kiapo. Ningeona uzuri wako ta ningeungwa kipofu, ningetembea na wewe ta ningeumwa stroke. Tukiwa kitandani nashindwaga kukustop. Mtu gani unapiga mpaka bao la kucho?
Navyonirusha roho na nichanganya hivyo, sinipe kidogo, baby give me some more. Navyonirusha roho na nivuruga hivyo, usinipe kidogo, baby give me some more. Aya, baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh oh. Baby give me some more. I like it. Baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh oh. Baby give me some more.
Tukomae mpaka watu wache, wanotaka tuwachane, na wakitufuatilia kwa karibu ili wasitupate tukazane. Hey, hey, mina kumezea mate na wala tasitaki tutemane, na ikiwa mapenzi ya jani miliko tayari tugungane. Oh, oh. Baby tupige kazi umwaka wa kufosi, hata wachawi wanajua mchawi noti. We uogopi, wachaga na mini sigara inatoka moshi. Ningeona uzuri wako ta ningeungwa kipofu, ningetembea na wewe ta ningeumwa stroke. Tukiwa kitandani nashindwaga kukustop. Mtu gani unapiga mpaka bao la kucho?
Navyonirusha roho na nichanganya hivyo, usinipe kidogo, baby give me some more. Navyonirusha roho na nivuruga hivyo, usinipe kidogo, baby give me some more. Aya, baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh, oh. Baby give me some more. I like it. Baby give me some more. Baby give me.